مرحبا في الصباح. Habibi, fanya kutazama Wafio mesifa mwenzako na kupenda sana Wivu inabidi, we mzuri sana Bahipak yani habibi, na mchangana Anti hayati wa habiba tuna Mwengine uko wapi na apa sina Mafi mashaki wala shida sina Walopinga uko wapi siwaoni tena Kalbi, 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 kalbi.